DutchMsafi.com
Kamalino, labda minifi Yendo ukingoni, mjitulize Kumwacha sizani no Shape body FC09 And she's my number one Kama katoroka peponi, fundi wara Same body, different vibes Twiga wa sadani, you know Kama katoroka pepon, nasikia The way she move yake body body Ananipondisha midadi yani Vile night deep from Yemi na ye Akteto mindo baby daddy Mahua, mahua, nampa mahua ye Toto najua, anajua, paka najua tena Mahua, mahua, mahua ye Toto najua Anajua, paka najua tena
Anajua tena
Nakupa moyo, chukua mama Usiutupo tani changanya Kama ni maji weni kina kilifu Na mimi noni shazama Amini kukua jasi nani Na weni fanya niwe peke angu Umeniweka kiganjani Chukua mama beba mali zangu
Tewishi move yake body body
Mala
Ananipandesha midadi
Mala
Mile night bedroom ye minaji
Kwara
At the top mindo baby daddy
Hey, hey. Yuna mwani kafuzwa tanga Sombe akiri cheza charanga Anavisanga akiwa kwa kitanda Usiulize why na mbeda
Mahua Mahua Toto najua, anajua, paka najua tena
Anajua tena
Mahua, mahua, mahua ye
Mahua ye
Toto najua, anajua, paka najua tena
Anajua tena
Kwa ngoma kali kutoka kwa DutchMsafi.com.